Via con la volontà della madre, onde, 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 onde,
Magadini swe uchesu Kristo. Ikamalgai se benendotana no moya ukubileyo. Musa wenkosetu uchesu Kristo tando lika unkulunkulu ise. Uzalwa nengomoya ukubileyo makube kini nonke. Namhlanje ithando sami ngifisa ukuba sifunde encwadini yokuqala yamakhosi. Isahluko seshumi neshaka lolunye. Ivesi leshaka lolunye. Kuze kube ivesi leshumi nesithupha. Kuleyo mihla u-Eliya umprofethe wafika entabeni kaNkulunkulu eHoreb. Wangena emhumeni walala khona. Izwi lenkosi lafika kuye lathi, "Phuma ulindele inkosi entabeni." Kanti ke inkosi idlula ngakuye. Kwavela isivunguvungu esikhulu esadiliza izintaba, sathekeza amadwala, sandulela inkosi, kodwa inkosi yayingekho esivunguvungwini. Kwase kuvela ukuzamazama komhlaba, kodwa inkosi yayingekho ekuzamazameni komhlaba. Emva kwalokho kwavela umlilo, kodwa inkosi yayingekho emlilweni. Emva komlilo kwavela ukuheleza komoya omnandi. Wathi angakuzwa lokho u-Eliya ngenhlonipho enkulu, wambuza ubuso bakhe, wayilindela inkosi emnyango womhume. Kwase kufika kuye izwi lathi, "Eliya, wenzani lapha na?" Wathi, "Ngamandla ami onke ngashisekela inkosi uNkulunkulu wamaviyo. Nakhu abakwa-Israyeli balahlile isivumelwano sakho, badiliza amalathi akho, babulala abaprofethi bakho ngenkemba. Sele mina ngedwa, sebefuna nokungibulala nami." Nkosi yathi kuye, "Hamba uphindele emumva ngendlela oze ngayo uyehlanela laseDamascus. Kothi usufikile khona ugcoba uHazayel abe yinkosi yase-Aram, wagcoba noJehu abe yinkosi kwa-Israyeli, busugcoba no-Elisha indodana kaShafathi wase-Abel Mehola abe umprofethi esikhundleni sakho." Hayi, thandwa zami, ithanda lenkonzo, ithi izwi likaNkulunkulu malifika ku-Eliya eseHoreb. Nkulunkulu kunezinto azenzayo. Eyokuqala uthi, "Phuma ulindele inkosi entabeni." Yavuka kumina le nkonzo yasentabeni. Yavuka kumina le nkonzo yokukhuphukela endaweni engcwele, ukuthi besibiziwe kuba siyokhuleke entabeni, besibiziwe ukuba sishiye umhlaba, besibiziwe ukuba sishiye izinto esijwayele, besibiziwe ukuba sishiye amathafa ezwela kithi. Eyavuka kumina le nkonzo ngelinye ilanga, u-Elkana noPenina noHana bahlele etafuleni bayadla nabantwana babo. Kodwa uHana uyayibuza, uyayiphendula, uthi, "Ngizoqhubeka ngihlale kuze kube nini kulele itafula engithukwa njalo kulona." Hey, julile le ndaba.
uthi ngiyohlala phansi kuze kube nini, uthi ngiyokhala kuze kube nini, ngiyoncenga kuze kube nini. Emeselishiye itafula akhuphukele ethempelini likaJehova, akhuphukele entabeni yokukhuleka. Namhlanje u-Eliya lithi izwi likaNkulunkulu hleze entabeni, hleze entabeni yaseHorebhu ngoba usezocasha. Uthi inkosi bababulele bonke abaprofethi bakho, athi nami imbala bafuna ukungibulala, athi njengoba ngihlezi la ngizocasha. Hey, kodwa uyakhohlwa ukuthi uhleli entabeni eyimangaliso, hleli entabeni uJehova akabiza uMose wathi thatha abantu bami ekuhluphekeni, athi thatha bami eGibhithe, thatha abantu bami ekugqileni, athi balethe kule ntaba bezongikhonza. Eli usekhohliwe ukuthi le ntaba ahleli kuyona intaba yokukhuleka. Hey, abanye bethu bakhohliwe ukuthi le misi ehleli kuyona indawo yokukhuleka, le nkonzo esikuyona athi intaba yokukhuleka, athi labantu engihleli nabo athi bayintaba yokukhuleka. Banye bethu sebekhohliwe, sebekhohliwe la bevela khona noThixo, sebekhohliwe ezimangalisa uJehova akazenze empilweni zabo, sebekhohliwe, sebekhohliwe ukuthi basuka kude noThixo, sebekhohliwe ukuthi uJehova ube wabaseka, uke wahamba nabo endleleni, uke wahlala ngakubona. Ngobude bendlela siyakhohlwa, ngobude bendlela siyalibala. Sukangiboni zonke izinto zami sezizinhle. UJehova uke wahlala nami. Ngiyayithanda inkonzo yasentabeni. Ngoba uJesu emavangelini ubehlalahlala abashiya abafundi, athi ngisakhuphukela entabeni. Besibaswele omama, besibaswele obaba, besiyiswele iy'ntombi ney'nsizwa, athi ngisakhuphukela entabeni, athi ngisayofuna ubuso bukaThixo, athi ngisayobheka uNkulunkulu wami, athi ngicela ukushiya okuhle nokuthandekayo emathafeni angakithi, athi ngicela ukushiya iy'thabathaba ezisakhile, athi ngicela ukukhuphukela entabeni, cela ukuyobonana noThixo. Esiyiswela leyo nkonzo, cela ukuyolungisa izinto zethu, cela ukuyokhuleka. Nkonzo yasentabeni, nkonzo yokuyokhuleka, nkonzo yokuphakamela kuThixo, nkonzo yokuyocela okusihlulile. Sithi wena Nkosi wazi konke, necebo lakho ngomuntu wakho lingeshintshwe. Thesesentabeni ebeseyafika uJehova lithi izwi likaNkulunkulu Eliya, aphumela ngaphandle ngoba usuzobona uThixo esondela kuwena. Lithi izwi likaNkulunkulu, kwafika isivunguvungu kodwa uThixo wayengekho kusona. Nkosi yami, Nkulunkulu wethu akazwani ne-chaos. Kulukulu wethu akazwani nesiphithiphithi. Kulukulu wethu akasidali isiphithiphithi. Kulukulu wethu akazwani nento engahlelekile. Bona umuntu eshawa umhlaba. Bona umuntu eshawa into zakhe. Athi uNkulunkulu sengishile. Akuse uNkulunkulu ongishile, mina ngimshile uThixo. Imina engikhethe kabi, imina engalalelanga, imina engahlalanga enkonzweni yakhe. Kuthiwa kwaqhamuka umlilo, kodwa uThixo wayengekho. Kwasamasama umhlaba, kodwa uThixo wayengekho. Che sekufika umoya ohelezayo. Waseyakhuluma uThixo. Hey. Asiyayiswela leyo nkonzo. Kyaliwe enhlizweni zethu. Kyaphithizele emqondweni yethu. Noma uNkulunkulu efuna ukukhuluma nathi akakwazi ngoba kunomsindo. Kunomsindo siyathethisana. Kunomsindo siyalwa, kunomsindo siyabanga. Athi uNkulunkulu ngiyafuna ukukhuluma nabo kodwa bakwazi ukulalela bahlezi bebanga umsindo. Khona imizi iredio ikhale ekuseni kuze kuyohlwa kuze kuse. Hlezi kunomsindo. Khona imizi hlezi kutshatshanwa hlezi kunomsindo. Kweni mizi behlezi belwa, hlezi kunomsindo. Kweni mizi hlezi khalwa, hlezi kunomsindo. Athi uThixo ngiyafisa ukukhuluma nabo, athi kodwa banomsindo. Khona amabandla hlezi kunomsindo. Bahlezi becabanga. Bahlezi bekhulumana kabi. Bahlezi behlebana. Seze waphuma uThixo kubona. Khona amanye amabandla uJehova akasahlali khona ngoba kunomsindo. Khona imizi uNkulunkulu akasakwazi ukuhlala kuyona ngoba kunomsindo. Khona abantu uNkulunkulu angasakwazi ukukhuluma nabo ngoba banomsindo. Hey mkhuleko wami namhlanje uthi Inkosi ithulise umsindo osenhlizweni yami. Inkosi ithulise umsindo osemphefumulweni wami. Inkosi ithulise umsindo osekhaya lami. Inkosi ithulise umsindo osebandleni lami. Inkosi ithulise umsindo nasemsebenzini. Nkosi thulisa umsindo emshadweni wami. Nkosi thulisa umsindo esibelethweni sami. Nkosi thulisa umsindo kubantwana bakwethu. Nkosi thulisa umsindo nasengqondweni yami. Khona ngizokuzwa kahle. Ndlovukazi yezulu ayibenathi, sikhulekele sinxusele amandla negrasi elivela kuNkulunkulu Somandla. Yena onguyise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen. Ngiyakhuleka kuwe Nkulunkulu wami. Ngiyakuthanda ngenhliziyo yami yonke. Ngiyakubonga ngoba ungilonde kulobu busuku. Konke engizakwenza namuhla ngizokwenzela ukudumisa nokuthanda wena. Konke ukuhlupheka okungangivelela ngizokubekezelela ngenxa yakho, ngihlawule ngakho izono zami. Ngithanda ukuzuza iziyekele izuzeka ngemkhuleko nangemsebenzi yami. Baba Nkosi ngilonde futhi nanamuhla ulonde nabo bonke engifanele ukubakhulekela. Ngisize ngixwaye konke ukona. Sicela ngoKristu iNkosi yethu. Mahlahlamelise uNkulunkulu Somandla silonde lozasivikela sikhanyisele uyise. Benendodana nomoya ocwebileyo. Amen. Oh,
Yeah.